phezu kwamandla akho akunankinga engaphezu komshado wakho akunasifo esingenakhambi uma kunojesu akunasimo esingaphezu kwamandla akho singaphezu kwempilo yakho akunankinga engaphezu komshado wakho akunasifo esingenakhambi uma kunojesu ke akunasimo esingaphezu kwamandla akho unikiwe ofezela Jehova unikiwe amandla mzalwane lokubuthethe imali yakho umshado wakho konke kwakho indlu yakho konke Haman yeah the devil is alive the devil is alive Oh,